Chanaku nyo atecha buswavu okulaba nga polisi egena maso noku kiriza okozesebwa okumenya amateeka noku kunyigiriza eddembe lya bana Uganda atenga omulimu gwayo mateeka gwina kuba gwa kuma dembe na butebenkevu na kuma mateeka nagenze jinja okola show kuba ndi musajja muyimbi era bansasula ngende nkole show ejinja polisi yenyini ne clearinga sheyo bakulikonze nabayimbi abalala bangi nyonyonyo aye emisana ne bankubira esimu abategesi ne bangamba polisi ebalagide mu bayimbi abaina okubera ako Bobi Wine taina kuyimba kati nene unyalo achi polisi egena maso nokole bikolebere byo polisi chegezaako kokunemesa okuyimiriza o family yange nokulemesa abantu abanje nya abali mbikumi benkola nabo abayimirirawo kumulimu gwa fego tukola.